Shanky supplier. Not call.
Now my selector.
That is good. Yeah, I eat my watch in my day.
Now bring me the whole band sound that will it get out.
Okay, okay. Anikiwa pisto zede njapa Mia moja sasina na niganya kwa mbili Esina chisombo Kuru mansizo, kuru mansizo
Mugole
Mugole misa magombo Kizamba atauni
Kumina moja tulisha ishina moja
Kampani yangu kindamba wana
Nibuda o
Anakubaisa na watoto kona mbaya, kona mbaya Eva gela mabegani Nakubaisa na toto kia mboni Nakubaisa na DJ Phil Kamba kubole misale Akimi nyo baba Nadia Ema chomisho Anakubaisa na watoto mulogoro Watoto abunchu Ewa mpiesi na pasopa E untani mani untaba la isoro wena Unsesa na kuntaba wena Toba Ubo, ubo, ubo Kasi haina yumba, baka kindamba Kasi haina yumba, baka kibinyo Kasi haina yumba, baka mkanchi Kasi haina yumba, kuna mbaya Kasi haina yumba, kasi haina yumba Takushangaza, wanajulikana Wanaoimba pumba, wanaokachini kufikiri Kuumiza akili, hawajulikani Mistari yetu inapotea kwa ramani Tumla umunani Leo nakamua kika uzna najua Kuwa atakiri nao inaitaji nguvu Ili ni mugu Kusonge mbele na wachenga mazuzi Umtani wakubegu wa mifuzu Mina kela vikwazo kipaji mdiyo chanzo Ziki ya unaela Kizo talajia kuwa nazo Kuta mawazo Pesha na haibu saa utapataje pesa Kama ukiwaza tu au patejibu nini Mana ya muziki kama wezo autumiki Kitana kupita kiasi Muteza mashabiki Iyo iko wazi Inajulikana Ziki na riziki mziki na mashabiki Tunaelezea, tunaelezea, tunawaambia, tunaelezea, tunawaambia Tasnia inapoelekea, tunatoa ngoma kali Yani, tunaishia kuvuma geto, wakiziboti, wanasapoti Waka mabosi, wanasapoti, hatuna majina Toka kitambo, tupo kwenye gemu Toka kitambo, tupo kwenye gemu Tunafanya mambo, bila kujulikani Tasnia inayumba, baka kibinyo, tasnia inayumba Kuna mbaya, tasnia inayumba Baka kibinyo, tasnia inayumba Baka kindamba, tasnia inayumba we Untani mani, untaba la isoro wena Unsesa na kundaba wena
Wena mani, we, we, we Wakitaba we, we, we Nego mwele we, we, we Chamala kuwe, we, we Chafu yangu wanayumba kweli Wanayumba kweli, wanayumba kweli Wanayumba siyo siri, wanayumba kweli Wanayumba kweli, wanayumba kweli Wanayumba nye wani tasnia inayumba Nafasi mafupa, napiga unika Ninafasi kweta, natakuta changwa Wanapenda bitonga, ninatema kumu Ila wawa wanamonga, kibishi bado ninasoka Ya pole diye ningoma za masi ya mokwa Napeleka sidi, ya madosi na tekwa Namuliza nani eti nipa ya peta Wanashusha CP, wanashusha CP, wanashusha CP Na waki nalane, wanashusha CP, wanashusha CP, wanashusha CP Na waki nalane, wanashusha CP, wanashusha CP, wanashusha CP Na waki nalane, wanashusha CP, wanashusha CP, wanashusha CP Na waki nalane Kumi na moja tumulisha ishina moja Mitoto akawe Anakubali mwole misama mwomu Mitoto Jackson-Sanika Mitoto Mwana Nyamala Biyowi Mitoto Magomeni Mitoto Temeke Mitoto Samba DC Mitoto Chamasi Mitoto Kalichungwa Chama Mitoto Mbade, Mitoto Masasi na Chikuwa Mitoto Mkwani Kwa Mitoto Kiwa Masoko Mitoto ya Ujete, Mitoto ya Muoro Mitoto Ikuriri Anakubali sana mitoto morogoro kekele Anakubali esikeli Sija sikila
Now my selector
Tabi kikos Yaba ituma kwa tumateke
Now bring your little one band